goddess. It's Rosalie, Christian Bella. Yeah, I got my mind on you, baby. I put my future on you, baby. You know I'm your only lady.
CPO, nishapitia mingi mikasa paka kukutana na wewe. Sina budi ni tulie, niache kuchapa lapa, nigandane na wewe. Waliopita ni wapuzie, penzi lako alijawahi tokea. Muda wote nivumilie. Ikiwa nimekosa, haujawahi potea. Muda wote upo na mie. Tena unaniliwaza kwa mikito mkito. Wendo kiranja, unatuliza tukio. Unanifumbaza kama mtoto mdogo. Sina budi kusifia, we mtoto moto.
Baby, I love you.
Cheki naona wewe ndo my baby. I'm a G la kwako wa lady. Pende ni kupende mpaka tuje tudate. Ni kupendele mpaka ni kupeka baby. Oh yeah, of everybody you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about our dealings. We can make love but we also handle business. Nikifumba macho na kuona wewe. Niki wana nani mambo niende. Boy, you know me love you long time. And you better every day like you fine wine. Every time I see your face, you are so fine. Thank God I am yours and you all mine. Ah!
Only you, only you.
Maliza vyote mama, adi nisivyo vijua. Nichanganie changanie, nione mapicha picha. Tufike wote tena, tamu nyongo sije kutia. Moyo wangu kapata pata shika. Waokope wapashikuna, awachelewi kwa ribu mambo. Yakawa sio, tusichoke dua. Tumuombe Mola. Hata wakia vubua, wakilenga ola. Usije ukaniumbua nikikosa hela kijora. Najua unajua, nakupenda sana.
Baby, I love you.
Only you.